His friend was enemy. Best friend, yeah. Okezani is the best friend, kumbe he's the worst enemy. Okezani is your best friend, kumbe he's your worst enemy. Unapomweka so close to you, nipa na kuramba kisogo. Together muna drink with four, kumbe any master take on the. Unapomweka so close to you, nipa na kuramba kisogo. Was ready to die. Kumbe nona picha black and white. Anguwa ya tie and die. Pupa sile limpokea. Kumbe najitongia shindo nini memkosia. Na contend it's unfair. Anajifanya ni don't care. Kumbe pingi woko memkolea. Anajifanya nyingi mana nanonea. Kumbe panga mbili nyuma nanolea. Asha ziba mpaka fasi zangwa kazimba kama zake. Vema pangu kwake yeka nipapunda mateke kama sante. Hivi saa tunawinjana mazaki ya mazangu. Na siku tukikutana kicho chake lali yangu. Hakuna tena cha mwanangu kwanza bado sijaza. Hata lije kuwa mwari wangu tayari ya shamtua. Inda tata bala. Okezani he's the best friend, kumbe he's the worst enemy. Okezani he's the best friend, worst enemy. Unapomweka so close to you, nipa na kuramba kisogo. Together muna drink with four, kumbe yeni master taekwondo. Unapomweka so close to you, nipa na kuramba kisogo. Together muna drink with four, kumbe yeni master taekwondo. Come on.